ngebula oruna kurumuru oka okutuka kuruna kusaba sajja kabaka Ronald mwana mutebye wokubiri roya kwasa katikiro Charles Peter Mayiga damulo okumala yamulira ko Buganda senkuru wa welinda insurance brokerage services limited Jennifer Mirembe Sensua yebaziza katikiro lwamanyi gatadde mu kwagazisa abantu enkola ya insua eyambye abantu okwetegekera ebigwa bitalaze.
Twebaza nnyo Mukama Katonda olw'amagezi ga Katikkiro n'olw'amaanyi n'obuvumu bw'alina tusobole okutukulembera obulungi. Ekitongole kya Welinde kyatondebwawo emyaka 5 emabega era omwezi guno gwa muzigo 2026 tuweza emyaka 5. Emyaka egyo 5 tuli wansi w'obukulembeze w'okulungamya kwa Mukama waffe Katikkiro. Tumwebaza nnyo olw'okukkiriza enteekateeka ya Insua okuggulibwawo bwakabaka.